Shimu isia mama penzi hukumuwe kwangu hakimu Isemekana kwamba mimi na we Baka kuche penda dipende tufike kushe Nipe nikupe mapenzi ya kwe Ya kweli mama penzi ya raw Achitama bado nasaka ntepate mama Mingi mikiki na ziki sifiki sipingi mapenzi safari Kupenda hiari kwa raw Staki bala wala kara Nipe fura niwe shuja Penzi la haki la zati nataka nafasi mama Kile kukicha vikao bado sijali na jari mafao Penzi la kwetu so penzi la kwao Penda nipende waziri vikao Tabu sababu zahabu za kwao Mama rizika mapi Pita kupita mapenzi ni vita ni shida kupita nyumbani kuleta milele furaha Chocolate color, tell me story, never worry, one and all, call me Mr. Faye, Mr. Faye. Moyo tapata jirap, palo kondoko sofa, hey, kwako na jisi na pop, kwetu sombali karibu kiba, asela ni wangi bala, tani ze besti le nitu kaka, cheka ni pati na fuu, penzi marazi na moyo ndo huu.
Na hoku na, mchende by my boo. Looking up, I'm looking for you. Sina hope now, no hope now. You're chilling by my boo. Oh, baby girl, I'm looking up, I'm looking for you.
Please, mommy, for my baby. I call my.